@latestmusic.com.
It's another Keep the Red Goods production.
It's a boy. Sport Gay ID. AKA.
Kumikina we madone.
Cyber Smart.
Mautalente D.
Kemuziva ni kuziva.
Kebuni konile. Watana baby buni konile. Oke buni konile. Watana mama buni konile. Anikoni kukudetinga. Ape kwa pata kona ukani chitinga. Anikoni kukudetinga. Ape kwa pata kona ukani chitinga. iPhone user. You're an iPhone user,
mama.
iPhone user,
my love.
You're an iPhone user,
my love.
iPhone user,
mama.
You're an iPhone user,
mama.
iPhone user,
my
yes, kila wema
iPhone user,
young kid.
Hey, kudetinga ni wena malu kaya kai. Hey, si wena wipe ile fahai. Wena yani anisa kutamatai. Yesi ukachisa kuni joy never quiet. Hey, beta ani datinga kanje wenyewe. Kaka kani fari lato abrodi kizimbabwe. Hey, noti wena yana neke makawe. Ukachisa kuni chwele nani yekeze unjewe.
Kito. Watana baby unikonile. Oke unikonile. Watana mama unikonile. Anikoni kukudetinga, ape kwa pata kona ukani chitinga. Anikoni kukudetinga, ape kwa pata kona ukani chitinga. iPhone user, you're an iPhone user. iPhone user, you're an iPhone user.
Sport Gay ID,
iPhone user, you're an iPhone user.
Smart.
iPhone user,
Kemuziva
ni kuziva.
Let me shake it. Kuya feda out. Anikuta, mali wani buza. Inge kule kunani koni baza. Nako yemo, ilato ni kafeza. It's better, fela waikela. Noti kuina, tala waishwela. Au kaya, mezi na ikela. Nikalata baba mubani tela. iPhone user.
Watana baby unikonile. Oke unikonile. Watana mama unikonile. Anikoni kukudetinga, ape kwa pata kona ukani chitinga. Anikoni kukudetinga, ape kwa pata kona ukani chitinga. iPhone user, you're an iPhone user. iPhone user, you're an iPhone user. iPhone user, you're an iPhone user. iPhone user, you're an iPhone user.
Yeah, this is how I think I can put things. Young kid,
purchase your tracks today.
Ryuke na kubona, Sport Gay ID. Ayo G Love, HP is a big bro man. Swaz be small boy. Double G King Fence, sorry Jab.
It's not a kid to read. Penny G's
like a shit Trump. Hey, na kubona. Ayo win that.
ZLatestMusic.com.